akwatte ekibiina kya NUP bendera okulamuza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde effujjo eryakoleddwa ku mannamawulire w'omukutu gwa BBS TV bwe yabadde akola egigye. Ivan Mbadi omukwasi w'ebifaananyi yalabiddwako ku mutimbagano ng'abasirikale bamutomeeza emmotoka bwe yabadde akwata ebifaananyi Kyagulanyi bwe yabadde agaanibwa okkuba olukuŋŋaana mu kitundu ekya Kwene. Kyagulanyi abadde asimbula e Capitol okwolekera Amdat nkya ya leero agambye nti ebikolwa bino ababikola besa mu matigga kubanga baakuvunaanibwa ng'abantu.
That we condemn in the strongest terms the attack on a BBS journalist who was beaten so badly. In fact, he was attacked by the police, as you saw, and was beaten. These journalists are only covering what is going on. Journalism should not be a crime, and police officers should not act in criminal ways. So we condemn that, we sympathize with you and all the media fraternity, and we promise that in a new Uganda, these are the things we are fighting against. Nobody should be brutal by security for doing their job. Police should be fighting crime, not committing crimes.